Hey yo, Mula has gone in the building.
Binti ya Rudi Hula Wama Studio.
Hey yo, niko makini spuhizi na vunja mipini. Kibongo Darwin salamu mchizi na saka madini. Hip hop mwangazo wa nguvu usha uona. Nangazia kwa marefu na mapana kila kona. Na survive na mic moja, bado siku na ingoja. Na wachia wasia through microphone. FUJ on dan again born again. Naona mali kujikok na makoktel na majointi plan. Kuda hardcore all weather. Gaya hip hop forever. Ki undercover, underground na take over. All over the world na cross border. Najitupa kinyamwezi mabuda. Siki kwangu faida. Natamba na songa na mida. Legend wa hip hop. Weza ona sipo, kube niko. Weza ona sipo, kube nipo. Iko juto, mwenye hipo. Kuda hako na rekebisha. Weza ona sipo, kube nipo. Weza ona sipo, kube nipo. Iko juto, mwenye hipo. Kuda hako milagona bisha.
Hey yo, namba mbaya, dano laya. Nacheza karata minazaria. Kadi za kale, nne, jowone. Dania sukus na biga acrobatic. Hapa kazi tati. Kusu bonyo onyo tunapitati. Mabobi Q delitwa pare. Hip hop for life in my blood. I feel it in my heart. I still do my thing and I never give up. I stand for my rights. All generation rising up. What the map. I don't want to see people kill people. We are the same brothers. Like you call flani. Ukoni upendo ukosu wa kutengana jemani. Ukoni wa imani ukosu wa kanyagiana. Uko Buddha had go. Natetemecha dunia nzima. Nimesimama juu ya milima.
Weza ona sipo, kube niko. Weza ona sipo, kube nipo. Iko juto, mwenye hipo. Buddha had go na rekebisha. Weza ona sipo, kube nipo. Weza ona sipo, kube niko. Iko juto, mwenye hipo. Buddha had go milagona bisha.
Wasiponyona kwa TV wanajua siko. Mtoto wa kihuni underground niko. Buddha had go na dundisha kaya hip hop. Tangu before mchizi woko FUJ all. Hey yo, ni pen meki zote kichizi niji katai. Hip hop kwangu mchizi ni menyonga tai. Wezona high five kumbe na die. Omba wa life umileta pata badai. Mikey Bikti mziki hauni katai. Na mwaga wino mekwa mkono na tema kwa mdomo. Mziki mnono. Fujo 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 makelele mno. Picha Rudi huu makeke family. Na rekebisha pisha kwenye mek na tisha. Milango na pisha niko juto kwenye hip hop relax na draw.
Weza ona sipo, kube niko. Weza ona sipo, kube nipo. Iko juto, mwenye hipo. Kuda hako na rekebisha. Weza ona sipo, kube nipo. Weza ona sipo, kube nipo. Iko juto, mwenye hipo. Kuda hako milagona bisha.